number one soja mubalunji abanji omulunji muzudde ayaka omwana tukula temumwefasa mweyino saize yange laba wekitiba mbutufu eno muona ebiso yakasikini etemya bitya oli muyembe ojuda akalosa bonyenya butinza omutima guvaamu laba ebitumbwe ekyana kya mulembe abasajja abanjize ndaba balozoleya zikati nkusaba kimukoteke ku mutima gwo nitayimu tebiya babalyamu kati nze njagala ku kibala nze njagala ku kinogo ku muyembe nange ngulyengako
laba embona embona sagala yajinoga mukwano olimbona eyengede nze gyenina okuluma olimbona embona sagala yajinoga mukwano olimbona eyengede nze gyenina okuluma
obulungi bwo bususe osana waguru nze kulimpo mukisoli tenda mululu mazima nkutawa mandi to sunday nekirosi bakanze mbeera ndowooza gwe obanga luli kyalutyo lunaku ngulimaka gange nga nejavaana kusaba kimu mukwano tuwe babiri siri kyusa bibi siri kugatako njagala omponya oluwewo olwokumakya n'obutiti okwezinga kwantamya
laba embona embona sagala yajinoga mukwano olimbona eyengede nze gyenina okuluma olimbona embona sagala yajinoga mukwano olimbona eyengede nze gyenina okuluma
yene embona eyandi omutima walala temunkolera ate simusango kuba nti ndyabyengedda bamwe mubongere ebiwata bebigalo nze mukwano gwo akwagala sikulimba balala bakungojja obeibe kebogere batya kebageye batya nkusaba tofa ku ŋŋambo bakubaganya matama basaba wekyange bakulundiwo atakuba bazekafu kati zinkwagala byaddala ate sirikutabona baabakusongamu ndibakuba ekigo kati gwesembera tulye omukwano nkuwa esente nakuziimu naabo batiremu
laba embona embona sagala yajinoga mukwano olimbona eyengede nze gyenina okuluma olimbona embona sagala yajinoga mukwano olimbona eyengede nze gyenina okuluma